najimsafi.com.
Nilisitisha, niliomba Mungu anipe wewe na zawadi na kanipa. Pende mameshimu watu uwae wenyewe kuwasabika. Kuna leo, kuna kesho, ujui nani atae kuzika. Mungu ndio power, katupendelea, yekasema sawa, tulichongojea. Baby shower, tunasherekea, wewe kwangu mkwaya. Namleta, namleta, shushu wangu namleta, 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 huyo hapa namleta, 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 shushu wangu namleta, 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 huyo hapa namleta. Machozi ya fura, weka mapozi kwa posti picha. Ringa ringa, imechi umeshinda. Minakosa cha kusema, pakushinda nimepenya. Umenipasi popa tupu tupu, na iona nyata njema. Mungu ndio pawa, namleta, 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 shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta.
Baba mtoto wangu leo amesema kwamba
umesemaje hapo?
Baba mtoto wangu, it feels so good kuongea.
Oh, boss. Oh, yes, baby.
Yes, Mungu akakushikia
kama hiyo.
Yeah, baby.
Kila sipata nikiwa namuomba Mungu na kumwambia sana yeye. Namwambia Mungu, bless baba wa mtoto wangu. Endelea kumbariki baba wa mtoto wangu kwa sababu nisingeweza bila yeye.